Isaiah 27 verse 1. Ngalolo suku Jehova uyakuhambela ngenkemba yakhe elikhulu enkulu nenamandla uLeviathani inyoka esheshayo, uLeviathani inyoka ethandelayo abulale uDrago oselwandle. Verse 2. Ngalolo suku yakuba khona isivini esinqanelekayo hlabelelani ngaso. Verse 3. Mina Jehova ngumlindi waso, ngiyakusinisela njalo. Funa soniwe, ngiyakusilinda ubusuku nemini. Verse 4. Ukufutheka kukho kimi, sengathi kungaba khona amakhakhasi nameva, bengiyakusukela ngokulwa, ngiwashise kanye kanye. Verse 5. Noma ababambelele emandleni ami, ukuba enze ukuthula nami, enzelane ukuthula nami. Verse 6. Ngezinsuku ezizayo uJakobe uyakugxila, uIsrayeli akhahlele aqhakaze, bagcwalise ubuso bomhlaba ngesithelo. Verse 7. Ubashayile njengalokho ebashayile ababashayayo na? Babulewe njengokubulawa kwababulewe nguye na? Verse 8. Ngokubamukisa nangokubagxosha uyabajezisa wabasusa ngomoya wakhe olukhuni ngosuku lomoya sempumalanga. Verse 9. Ngakho ububu kaJehova buyakuhlangula ngaloko khu lokhu kube isithelo sonke sokususa isono sakhe. Lapho yenza ukuba wonke amatshe athare avithizeke njengamatshe omcako, kungabe kusamiswa uAshere nama-athare empepho. Verse 10. Ngoba umuzi obuyelweyo uyize, nekhaya limukelwe lishiywe njengehlane, ithole liyakuklaba khona, libuthise khona, lidle liqede amahlamvu awo. Verse 11. Lapho amagatsha awo esebunile, ayakwaphulwa, kufika besifazane, baphembe umlilo kuwo, ngokuba bangabantu abangenakuqonda ngalokho owabenzayo akayukubahawukela, nowababumbayo akayukuba namusa kubo. Verse 12. Kuyakuthi ngalolo suku uJehova avuthuze ezikhwetshini zasemfuleni kuze kube semfuleni waseGibhithe, nibuthwe abanye ngabanye, nina bantwana bakwa-Israyeli. Verse 13. Kuyakuthi ngalolo suku libethwe icilongo elikhulu, kufika ababelahlekile ezweni lase-Asiriya nabagxoshiweyo ezweni laseGibhithe, bakhuleke kuJehova entwabeni engcwele eJerusalema.